In a hoot to hoe.
Yeah.
In a hoot to hoe.
That it shut you up.
Tongue wasting dude. What up? Yeah.
In a hoot to hoe.
Yeah.
In a hoot to hoe. Shiva City is the place.
Yeah.
Crazy King. Chasing after money na tutapata kwa imani. Sifanyi mziki mabinti, jisiezi kula mapenzi. Kweli napenda wasichana lakini si zaidi ya mziki. Jituma mtoto kiume sababu na saka shillings. Wapi mina kami na donkey ghetto. Life ya kitaya moto una uwezo. Sheba City is the place, tukizungumzia mitaa. Tokia michipkizi paka sasa mina nga. Siulize mari gani hip hop imezaliwa. Sheba City tunawapa vidonge wanapaliwa. Shukuru sana mzazi kunizami mtoto kiume. Mibalozi wa mitaa miziki mekwenda shule. Mitaa yenye squads aki kweli tubala. Wasani ya tari toka huru wananga. Kiri skavali ya chapati na mi. Sheba City tunangaze ya nyota tanane. Na kuwale wanapenda gama dem. Wale wazuri wako tu hizi sehem. Karibu Sheba City unazifanya window shopping. This hood is mine. Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine. Say my name. How you do hold your mind.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine. Say my name.
Yeah.
How you do hold your mind.
I go H-O-O-D. Say my name. O-Z. L-I-K-O. N-I Johnny Lee. Go east, go west. Likon is the best. Forget the rest. You go crazy. Zayakei. Bandana mfukoni kuwepa wahuru. Tanga mbuuni kutamba izi huu.
Keep the trick. Emu check izi skills. Wako ready kukin. Kupay their bills.
Floss mode na wanangu. Dazla watash. Niko always free.
Man.
Click bang to kebuka. Yeah. Kabao tunadunda. Hizi swag zinadunga. Mtaam na bunga kila mtu maujanja kutafta. Bunga wako ready kufunga. This food is mine, white lie. Kuhusu my chicks, always wako fly.
Kusaliti, me I fly.
Unijui unitambui.
This food is mine.
Unijui unitambui.
This food is mine.
Unijui unitambui.
This food is mine, say my name. How you do you hold your mind?
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine. Say my name. How you do you hold your mind?
Yeah. In your hood to hood.
In your hood to hood.
In your hood to hood. Sheba City is the place,
Yeah. In your hood to hood.
In your hood to hood.
Ha. Don't waste in Duke. Little nine.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine. Say my name. How you do you hold your mind?
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine.
Unijui unitambui.
This hood is mine. Say my name. How do we hold your mind?
Say my name, how do we hold your mind?